Ndacyaruwawe nubwo ndi hanze isuka imbera ho kutanyereka ngo ndebe yose cyuma ko wakonje fo ko wakonje fo cyuma ko wakonje fo ndagushaka emise wewewe mapenzi yangu minawe ana mwisho wewewe nakupenda ndo wewe binti mrembo Sijali sitakumiza Oh baby no no Joy love me mesima Nakosa nakora narito Anakuitangira yeah. Nakosa nakora narito Anakuitangira yeah. Baby sendela Baby sendela yeah. Mi ya romantic gano hesitation Mi ya romantic gano surrender Mi ya romantic gano hesitation Mi ya romantic gano surrender Bagushakira kureba komeje cyane kugutigita Sanuwaruye njyewe kubiryo byanjye simbona ni pafu Umva mwana nagusabye nawe karakaza kunkunda Umva mwana vidutaki nyinshi kereka nk'uwakuma ngo murongore Nibucya tujye mu kwezi ngusangize aka kantu kakubera dore kandi ndarekereje kana keza nakunze dore kandi ndarekereje kana keza nakunze nakosa nakora narito anakwitangira yeah. nakosa nakora narito anakwitangira yeah. baby send me love baby send me love Mi aromatic y gano hesitation Mi aromatic y gano surrender Mi aromatic y gano hesitation